your boy Tricky there.
Siku hizi sishindani, nimepiga tu wasika zamani. Kiatu changu tafadhali, hakikutoshi, toshi, toshi na mazayo.
Big steps, big steps, only big steps
na mazayo.
Ay, only big steps
na mazayo.
Kunyaka kubwa kubwa, kubwa kubwa, kubwa kubwa
na mazayo.
Na siku kubwa kubwa,
na mazayo.
Mabazi wote, ayo, I love big boss. Yo, alikuwa najaribu, meweza kweli.
Najeza we.
Kwa na pesa mfukoni, a boy from Chonyi, pingilikani mtanga zitoni, bele sioni, ndoto ni mamtoni.
Kafurenda kawaida sinoni ya midalago.
Run now I'm in a far far place, na nitupi ya jaja place. I'm so fast you can never keep my pace, nigga. Nija mulungu matangoni can relate to the map.
003 to the world.
You ya kilifi I can never take a nap. Mlidharau say enough is enough. Right now time ni yetu, I can bury it on my life.
Siku hizi sishi nani, nimepiga tu wasika zamani. Kiatu changu tafadhali, hakikutoshi, toshi, toshi na mazayo.
Big steps, only big steps
na mazayo.
Ay, only big steps
na mazayo.
Kunyaka kubwa kubwa, kubwa kubwa, kubwa kubwa
na mazayo.
Na siku kubwa kubwa,
na mazayo.
Big steps, stepping our way. Umaseke nisi wenzi, remain that way.
That way.
Your distance, kahiza mimi na pesa ni hen. He says it, unizi bwevu kire. Follow the leader, leader.
Una polo.
Join the hand, I'm daiga. Mwenye muzi kangami zangira. Gira. Aye. Usipime, usizipimire. Big step, midalago. Stretch your limits, ugundue. Fear is your big enemy. Zifufule, go get your dreams, I beg. Manya umala chogonya kichorere plan. Ngangana na chotaka la kachenzi kukubali. Sanganya mambo ela kicho kikale chapanza. Chapanza kikale kicho na manjunda gazanya.
Siku hizi sishindani, nimepiga tu wasika zamani. Kiatu changu tafadhali, hakikutoshi, toshi, toshi na mazayo.
Big steps, only big steps
na mazayo.
Ay, only big steps
na mazayo.
Kunyaka kubwa kubwa, kubwa kubwa, kubwa kubwa
na mazayo.
Na siku kubwa kubwa,
na mazayo.
Mm-hmm.